cái con sóng.
Mumbiva moyo yataniwa, najaribu kukusahau nashindwa. Mapenzi yako ulinipatia, ila vikuka vinipoza kusetunda. Majilano ananicheka nguoni kiroweka, kuzifua kesho kutwa. Suruali zimetoboka mtani nacholeka, nashinda dampu Tabata. Nione huruma nivyokonda, kijitazama kwenye kiosi jimalizi. Kula kulala kwangu shida, nikitembea naonekana kama chizi. Tangu nigombane niachane na we, sijapata raha baby nilewe. Meshangu maseke sandaka la we, basi fanya urudi uchonyokowe.
Baby I'm sorry, mimi bado nakuhitaji.
Baby I'm sorry,
nimekiri mimkosaji.
Baby I'm sorry,
mimi bado nakuhitaji.
Baby I'm sorry,
nimekiri mimkosaji.
Nibilisi amemoshi na pombe, maneno ya pambe alinchanganya nikupige mateke. Ina mapepo shetani ashindwe, funika kombe wayetiwe salama milele. Na lile kukugomvi misinaga tena, nimekuwa mpole. Sahau ya ropita yote haya na mana, kipenzi changu nisamehe. Nione huruma nivyokonda, kijitazama kwenye kiosi jimalizi. Kula kulala kwangu shida, nikitembea naonekana kama chizi. Tangu nigombane niachane na we, sijapata raha baby nilewe. Meshangu maseke sandaka la we, basi fanya urudi uchonyoko.
Baby I'm sorry, mimi bado nakuhitaji.
Baby I'm sorry,
nimekiri
mimi mkosaji. Baby I'm sorry,
mimi bado nakuhitaji.
Baby I'm sorry,
hey, yeah.
Nimekiri mimi mkosaji.
Pure baby.